Atomic Vibes.
Mukama tonde kasebo, mukama tonde kakubazeka, mukama tonde kasebo, mukama tonde kakubazeka. Monseno muli mobolo mibunji, wali olwe mpulina ngobula mubukwao, nenyagala nokweta mpe mbewo. Nayo muti ogwasimbibwa kumabbali g'omugga kubeera kwa manyi Yesu gwe mugga bannange oguli n'obulamu Yesu gwe mugga bannange oguleeta essuubi Mukama nze tondeka 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 kubazika Mukama nze tondeka Mukama tondeka ssebo Mukama tondeka kubazika Mukama tondeka ssebo Mukama tondeka kubazika Waliwo lwe mpulira taata Gondese Mukama Omutima ninkaba amazika mangi nnyo Gankaba lwa mukwano Gwe wandageyo Gwe wakubwa emiggo ku musalaba egologosa Gw'okubwa ku lwange Bakulange tata Berenga nawe Mukama nze tondeka 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 kubazika Mukama tondeka sebo
Tondeka
Mukama tondeka kubazika
Mukama mulamu bwange
Mukama tondeka sebo
Tondeka
Mukama tondeka kubazika
oh.
Mukama tondeka ssebo,
tondeka,
mukama tondeka kubazika,
mukama tondeka ssebo,
mukama tondeka ssebo.